Timoteyo wa mbere umutwe wa gatandatu. Abagizwe inkorera gahato bose nibemere ko bashebuja bakwiye kubaho rwose kugira ngo hatagira utuka Imana cyangwa inyigisho zacu. Abafite bashebuja bemera Kristo ntibakabasuzugure bitwaza ko ari abavandimwe babo muri Kristo, ahubwo barushaho gukora bavunika kuko abafashwa n'umurimo wabo mwiza aribo bakunda bahuje kwemera Kristo. Dore ibyo ugomba kwigisha no kugiramo abandi inama. Nihagira uwigisha ibindi bidahuje n'amagambo ashyitse y'Umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho zinogeye Imana, uwo ni umwirasi utagira icyo azi, urwaye indwara yo kujya impaka no guterana amagambo. Ibyo ni byo bibyara ishyari n'amakimbirane, gusebanya no gukekera abandi bibi, n'impaka z'urudaca mu bantu bafite ubwenge bwononekaye, bakamye mu kuri. Bibwira kubaha Imana aba yikurikiraniye inyungu. Icyakora koko, kubaha Imana iyo gufatanyije no kunyurwa n'ibyo ufite bizana inyungu ikomeye. Erega ntacyo twazanye ku isi kandi nta n'icyo tuzabasha kuyivanaho, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara ntitunyurwe nabyo. Naho abararikira ubukungu bagwa mu mutego, bagashukwa n'irari ryinshi ry'ubupfu rikabangiza. Nicyo gituma bahomba byose bakarimbuka. Koko gukunda amafaranga niyo nkomoko y'ibibi byose. Kuyararikira kwatumye bamwe bateshuka, bareka Kristo twemera, bakubitana n'ububabare bwinshi. Naho wowe muntu w'Imana, ibyo byose ujye ubigendera kure. Uharanire gutunganira Imana no kuyubaha, kubindahemuka no kugira urukundo, kudacogora no kwiyoroshya. Ujye urwana intambara nziza. Urwanire Kristo twemera, maze usingire ubugingo buhoraho. Ngibyo ibyo wahamagariwe, ukabyemeza neza mu ruhame, abantu benshi bakabibera abagabo. Imana ibeshaho byose niyo ntanze umugabo, na Kristo Yesu wabaye umugabo w'ibyo ukuri yemera imbere ya Ponsiyo Pilato, nawe mutanze umugabo yuko ngushinze ibi ngibi. Ujye ukurikiza ibyo wategetswe nta makemwa, nta n'umugayo, kugeza igihe Umwami wacu Yesu Kristo azaba ahingutse. Imana nyiri ugusingizwa kandi ishobora byose, yo Mwami ugenga abami ikaba n'umutegetsi ugenga abategetsi, izabikora igihe cyabyo kigeze. Niyo yonyine ihoraho, ituye mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze ayibona kandi nta ubasha kuyibona. Ikuzo n'ububasha buhoraho bibe ibyayo. Amina. Abakungu b'iki gihe cya none, ubihanangirize ngo birinde gusuzugura no kwiringira ubukungu bushira vuba, ahubwo biringira Imana yiduhundazaho ibintu byose ngo tubikoreshe tubyishimira. Ubihanangirize kandi bajye bakora neza, ubukungu bwabo bube ibikorwa byiza, bahore biteguye gutanga ku byabo batitangiriye itama. Bityo bazaba bafite ifatizo ry'ubukungu bwiza babikiye igihe kizaza, kugira ngo basingire ubugingo nyakuri. Nuko rero Timoteyo, urinde icyo washinzwe, ugendere kure y'amagambo y'amanjwe y'abatitaye ku Mana, na kure y'impaka zingirwa bumenyi. Bamwe bitwaje ubwo bumenyi bituma bateshuka kuri Kristo twemera. Nyagasani, nagumye kubagirira ubuntu.